Sawona yazi ngezi ngikubona uyothengisa inkwestoni kodwa ngisaba ukuqonda ngingathanda ukwazi kangcono I'm a stranger I know I hope I get on course. I always tell my friends I'm full na lo. Uwewe just tandwa uwe lo. Itandile Itandile Uzi malabo 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 Uzi malabo 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 Itandile Itandile Uzi malabo 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 Uzi malabo malabo malabo
Yakonda baby I'll call you later, sibe together. Uzoba nani nyanjela, mina ngawe ngiyasivela. Angihamba manga ngakufela, ngoba ngikuthanda nyanga. Ngifuna nane duze kwami, sengithathela bumba nabo balisa. Funa wena my darling uyakhanyisa, yellow bonnie girl yami uyayikhanyisa. I'll call you later.
Malabo, malabo.